niko single. Sina mshiko, sina bingo. Sina mtoto, niko single mwenzenu.
Kama kuna mtoto
ako single,
just let me know, niko single.
Yes, I want somebody to love me. Napenda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwambieni atakaye kuja kwangu,
I'm crazy.
Na sio ni kama nitabadilika,
I'm crazy.
I'm crazy in love,
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Kuna mambo mengi wamenita mimi na sijali. Nishaitwa cheesy fresh, naona kama niko busy na mengi. Sipendu mbea sana, mimi sio mlevi, lakini penda nitakuwa cheesy kinoma. Na sidhani kama nitabaki hivi, mana hata mimi napenda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Atakaye kuja kwamba,
I'm crazy.
Na sio ni kama nitabadilika,
I'm crazy.
I'm crazy in love,
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Na 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 penda wasichana. Wasichana, wasichana.